ukuthi wahlukana naye. Usabonani naye, usaxoxani naye. Belungitshele into eyodwa, usane namba yakhe, usawathapha naye, usaxoxani naye. Ngicela wenze okukodwa, buye. That's why wavuma ukuba nami. Wamnika ixesha lakhe nje, wamnika uthando lonke baby. Kodwa into ayenzile wakhetha ufunani kuyena. Ifusa mkumbula, buyela, buyela.